Chico, I feel so good. Pindi nkikona awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au naudi wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifuwa karoboti ama sanamu au waze wakununuwa mwaga noti. Akina sanamu. Oh, 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 Anita macho kama unanita. Sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita. Sasita shepu vela.
Show me, show me, show me. Unavyones. Show me, show me, show me. Waoneshe unavyones. Show me, yeah. Show me, show me. Unavyones. Show me, yeah. Show me, show me. Waoneshe unavyones.
Umenifinyanga kama dona Makonde na ndonya, kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawenge wambie uweraso. Wakiringisha meremende nitakugawia kon. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh. Na wendo dokta kunitibu niwe salama, oh. Oh baby Anita macho kama unanita. Sasita kiuno kayo ndo sister. Anita macho kama unanita. Sasita kiuno kayo ndo sister.
Show me, show me, show me. Unavyones. Show me, show me, show me. Waoneshe unavyones. Show me, yeah. Show me, show me. Unavyones. Show me, yeah. Show me, show me. Waoneshe unavyones.
Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija, Somali,
wanangu wafanya rodi, chaukucha kwa sadali, na unyamani biobi, bizonga kwa Natali.